e di Radio Isuja America. Radio Isuja America ivuga I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Isuja America. Abadushikira kuri internet namwe dusanga kuri we akaburungu radio yacu vewa akaburungu com ikaze mu kiganiro muri sanga muri kumwe na Fidenio Ngabo mpagarariye mugenzi wacu Joseph Mutagoma azakuba ari ngaha mu kanya kari imbere ubu rero ikiganiro muri sanga
Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Kuhera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hano I Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratangura ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga ababa mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na President Paul Kagame ni ikoraniro rizwi nka Rwanda Day. Mugenzi wacu Joseph Mutagoma araza kuba ahari mu kanya kugira yakira amatelefone yanyu mushikirize ibyiyumviro byanyu ku byerekeye uwo munsi. Yamara mukoreye indira twumvirize mugenzi wacu Edi Gwema mu kiganiro yagiranye na Yehoyada Mbangukira ayobora ihuriro ry'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amubaza aho bagejeje imyiteguro.
Imyiteguro irimo igenda neza, mobilization yagenze neza, abantu babyitabiriye, n'ubu turacyakira abashaka kwiyandikisha batabishoboye se cyangwa se basha bifuza kuza. Ariko uko bigaragara umubare w'abiyandikishije ni umubare mwiza unarenze ibyo twari twiteze. Imyiteguro abahari ubu bavuga ko byose gahunda igenda neza, twiteze ibirori byiza, umushyikirano mwiza, gusabana kwiza.
Hari hashize imyaka itanu bitaba cyane cyane bitewe na COVID ndetse n'ingaruka zayo. Tubwire bimwe by'ingenzi abantu bakwiye kwitega abashyitsi mugiye kwakira mubahishyiye iki.
Icy'ingenzi navuga ni uko uyu mwaka dufite byinshi bizawuberamo. Kuba tugiye kugira Rwanda Day mu itangiriro rero ry'umwaka, twese turi kureba kure. Uyu mwaka ni umwaka w'umwihariko mu buryo budasanzwe. Harimo imyaka 30 kibaye igihugu dukunda, dufashije kubaka, harimo kwibohora, harimo kwibuka amahano twanyuzemo Jenoside yakorewe Abatutsi. Urumva ko hari ibintu byinshi, intambwe nziza tutangiriyeho kugira ngo abantu bahurire hamwe babwirwe ubutumwa. Noneho uyu mwaka uzaba umwaka w'umusaruro mwiza. Hari za panel discussions abazatusangiza amagambo menshi. Turabiteze kandi bizagenda neza uko tubibona.
Wari ubikomojeho ko hazaba ibiganiro bitandukanye. Ese ibyo biganiro bizibanda kuki? Ni ibiki abazitabira inama bazabikuramo?
Hari benshi hano muri Amerika iyo umuntu avuze u Rwanda bakomeza gutekereza rwa Rwanda rwo muri 1994. Ariko ibyinshi bizagaragazwa muri iyi nama ni aho twavuye, ariko aho tugeze. Igihugu gihagaze neza, Abanyarwanda duhagaze neza mu isi yose, kandi u Rwanda ruragendwa, rurimo amahoro, abashoramari bifuza kuza niho bagombye kuza kubera umutekano dufite. Harimo byinshi bizadutangariza isi yose yuko u Rwanda rukunzwe, turarukunze, dufasha abanyarwanda neza, nabo abo twita inshuti zacu babimenye, babibwira abandi, baze basure igihugu cyacu bagire nabo ayo mahirwe yo kubona uburyo twateye imbere tuva muri cya gihe cyari kitari cyiza.
Umunyarwanda uje muri iyo nama niki akwiye kwitega ko azakura?
Umunyarwanda uje ama kwitega yuko azaza agasanga hari akanyamuneza kabenshi, no kuvuga igihugu duhagarariye, igihugu dukomokamo, n'abazaza baje kudusangiza ayo magambo ni ibitekerezo, bazaza batanga inkuru iri positive, nkuko nabivuga mu Cyongereza, ntabwo ibyo byambaje mu Kinyarwanda narimenya, ariko inkuru nziza, kuko burya hari igihe umuntu yishyiramo igitekerezo cy'ahantu cyangwa se akaba atabonye chance yo kugira ngo ibitekerezo bibi bimuvemo, kuko nkuko navuze nti abantu b'u Rwanda batekereza 94, ariko hari byinshi byabaye muri imyaka 3 abantu bazamenya, abatabizi bazabimenya, abifuza kubimenya bazabibwirwa, noneho n'ababishaka bataragira mu Rwanda bazaze babyiboneze.
Mu gusoza Bwana Mbangukire, watubwiye ko umubare w'abantu barimo kwiyandikisha usa nkaho warenze uwo mwari mwiteze, kubakurikijwe rya Amerika wababwira ko mwiteguye abantu bangana gute?
Ankurikije imibare numvise, abantu biyandikishije bifuza kuza barenze 10,000. Abazaza ntabwo nabamenya, ariko niba hari yandikisha abantu barenze 10,000, urumva yuko hari benshi muri abo hashobora kuba abazagira ibibazo ntibashoboye kuhagera, ariko ntibyantangaza binarenze 10,000 ku munsi yawo. Banabaye 10,000 bazabona ibyicaro, bazasabana na bagenzi babo, tuzagira ibihe byiza.
Bwana Yehoyada Mbangukira, umuyobozi w'umuryango w'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Namwe ndabashimiye kuba mwaduhamagaye, namubwira amahoro.
Yari Yehoyada Mbangukira, ayobora ihuriro ry'Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri mikro na mugenzi wacu Eddie Gwema, bavuga ku munsi wa Rwanda Day. Tuze ku baduhamagaye bari ku mirongo ya telefone, dufise Niyonshuti Pierre Nzuru, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye urihe?
Ndi Nyamagabe mu Rwanda, mu karere ka Nyamagabe.
Uyu munsi wa Rwanda Day ubuze iki kuri wewe?
Kimuze biriya ni bigaragaza yuko igihugu cyacu turi hamwe, twishimye. Abavandimwe b'abandi nabo mu Rwanda bumva yuko mbega duhuje ibitekerezo bagiye kuganirirwaho bizatugirira akamaro twese.
Ni ikihe mwiteze kuri uyu munsi Rwanda Day uri kubera ngaha i Washington DC?
Icyo niteze ni uko byinshi buriya barabigezaho, ibibazo bakunda guhura nabyo hariya, imbogamizi yari abyo mu Rwanda byinshi buriya bigakemuka, barabitazamenya ibyavuyemo nyuma. ariko biradushimisha nk'abanyarwanda kumva yuko tugira gahunda yo guhura tugakusanya ibitekerezo hamwe tukishima.
Waba utegekanya kuzoja munsi uri izina nko muri kazoza mu birori by'umunsi nk'uyu? Waba utegekanya kuzoja mu birori by'umunsi mukuru nk'uyu wa Rwanda Day muri kazoza?
Birumvikana bitewe n'ubushobozi cyane, amahirwe yaba ari meza cyane.
Yego,
nitwatanga perezida bita ubushobozi bwo guhurirayo, ariko bibaye ngombwa na rwose narangize ngije rwandikije.
Ariko aho uri hose murawukurikirana mu buryo mushoboramo
cyane rwose ku mbuga nkoranyambaga. Tuba turi ayishinga abanyarwanda tumaze guhumuka twese, ubu amatelefoni twashakinze kugira ngo tujye kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga.
Ndabashimiye. Yari Niyo Nshuti Tienzuru. Dufise ndabashimiye. Dufise Idrissa Bakungu, uratwumva? Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Kigali mu Rwanda. Naje gushimishwa cyane na Rwanda Day. Abanyarwanda tuba tunezerewe cyane, ni iby'agaciro cyane. Iyo ndagaruka ku mukuru w'igihugu ukunda cyane umubyeyi, abatumwe imbere ahantu hose nini dashima leta yacu ibyo twatugezeho twese abanyarwanda dashima cyane leta yacu kuko yahaye uburenganzira buri muntu wese yagera ku gitsina gore cyangwa ku mukobwa bikaba akarusho ni ukuvuga twebwe mu Rwanda turatekanye turishimye cyane twitegura amatora ari imbere mu minsi iri imbere tuniyembere kuzamukira ijana ku ijana ni ukuvuga ngo aho u Rwanda rugeze ku bintu byiza kandi bishimishije ndetse bishimishije cyane ndetse abanyafurika twese tumaze gutera imbere abanyafurika bose bamaze kureba agaciro k'abanyarwanda nyine twebwe n'abanyarwanda tumaze kwiha agaciro tumaze kwishima cyane turanezerewe nta kibazo dufite abanyamahanga baze badusure kuko mu Rwanda nta mahoro barisanga iterambere ryo dufite ndetse abanyamahanga ko bakura akazi bazaduha akazi kuko mu Rwanda nta mahoro turishimye cyane yaba n'abanyeshuri bo mu bindi bihugu baze bige uburezi bwacu buri hejuru muri makeya u Rwanda ibi bimaze gutera imbere ijana ku ijana ndetse n'abanyarwanda ubwabo bamaze kwiyumvamo icyizere cy'abanyarwanda nyine ko twebwe abanyarwanda turi hejuru turishimye cyane kubera ngo twebwe sinzi ukuntu nabivuga ngewe mu icyubahiro y'umuntu nzi icyo ejo hazaza ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo aho tuvuye niyo habi cyane kugera muri iki gihe turimo ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda turanezerewe cyane turishimye cyane mu nzego zose waba uri umuntu mukambwe mukuru cyangwa uri umwana cyangwa twebwe urubyiruko twariyemeje kugira tuzamure u Rwanda rwacu urwanda rwacu n'iz'abanyarwanda koko ariko twebwe urubyiruko tukiha ijambo turashima leta yacu ko yaduhaye ijambo twebwe urubyiruko tukaba tunezerewe cyane twebwe urubyiruko tukaba twariyemeje kuzaza guteza igihugu cyacu u Rwanda imbere byose amaboko n'imisabire y'urundi rubyiruko gukura amaboko mu mufuka kugira ngo bateze igihugu cyacu u Rwanda hejuru ndetse n'Afurika yose kugira ngo tuyibungabunge neza mu mutekano twishime muri afutuboro nta kibazo siporo zose zigatera imbere n'uko mu Rwanda asigaye bimeze futuboro iri hejuru basiketi vore ibikombe byose twitabira ni ukubera iki ni ukubera ngo perezida wacu dukunda kubera ko aratwumva aradutekerereza kuko turamukunda ijana ku ijana kandi twiyemeye kuzamutora njyewe kabakazi akarusho njyewe nzamutora igihumbi ku gihumbi igihe yarabyiyemeje kuko njye ndamukunda kuko ni umubyeyi wacu ni umubyeyi dukunda
leta bisaba kongo ihuriro nk'iri ihuriro nk'iri ryari rimaze imyaka ine ritaba nibihe mu mwiteze muri iri huriro ry'uyu mwaka ariko ritangura uno munsi Washington DC ku mugoroba
ni ukuvuga mu Rwanda Day yari maze igihe isaba twagize ikibazo cya korona korona yabaye ku isi yose twagize icyo kibazo cya korona ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ibereye ubungubu u Rwanda bimaze gutera imbere cyane niyo mpamvu ibibazo byose bagomba kubyigamo bizera ko nta n'ibibazo binahari ahubwo ni gushaka no kunoza ibyo tumaze kugeraho mu bihugu by'abanyarwanda nyine
waba utegekanya kuzoja mu ihuriro nk'iri mu bihe biri imbere wabitubwira waba utegekanya kuzoja mu ihuriro nk'iri rizokurikira mu bihe biri imbere
yego ni ukuvuga ngo turadukunda cyane ni ukuvuga ngo twebwe tunezerwa no guhura kw'abanyarwanda twese ni ukuvuga ngo twese ubumwe bw'abanyarwanda nicyo kintu cya mbere tukishima kubera ngo tutikirinze buri kimwe cyose kugira ngo tunoze urukundo rw'abanyarwanda nyine n'abanyamahanga nyine babitubonemo n'abanyamahanga babone ko abanyarwanda ari abantu beza kandi abantu nyine bamenye kwisobanukirwa bamenye kwiha agaciro ibi muri makeya ni ukugenda ubona giti cyane icya mbere twebwe urubyiruko tugomba gukunda igihugu cyacu tukaba intwari tugakunda igihugu cyacu kubera ngo perezida wacu tugomba kumushyigikira turi inyuma ye turamukunda kandi tunezerwa n'ibyo dukorera cyane
Nukubuga rero naho tashoboye kuza muri iri huriro i Washington urabuze nyene ngene urikurikirana kurikirana amahuriro nkayo uzobikurikirana mu buryo ushobora gukoresha nki imbuga ngurukana bumenyi uzokurikirana ibikorwa bya yahuri
Nukubuga ngo twebwe nyine abanyarwanda aho hari ahantu hose abanyarwanda ni tubashimira leta yacu ko yatuzaniye interineti ahantu hose hageze umuriro kubera ngo na telefone z'ideni zirahari buri munyarwanda wese nyine kubera icyo tugezemo n'iterambere turashimira leta yacu ko itwohereza mu isi y'iryo terambere ikirimo iragiramo ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda tuba twishimye cyane kubera ngo umunyarwanda ntarenga akiciro ni ukubera ukuntu tuzamenya iyo nama ibirimo biraberamo ni ukuvuga wa munyarwanda ahantu hose ari ni ukuvuga ngo ufite interineti niwe yashyiraho igiceri cy'ijana ya masegonda bamuhaye interineti abasha kumenya aho isi igeze abasha kumenya n'aho abanyarwanda hose bahuriye iterambere nyine kubera tuba tuvuga ku iterambere ry'u Rwanda ndetse na Afurika yacu ndetse n'isi yose ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda tuba tunezerewe cyane ibi imyanzuro yose izavamo imyanzuro yose izafatirwamo aba ari myiza nyine n'iterambere ry'u Rwanda byamwisabira nyine n'abanyarwanda bose duharanire ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere kugira ngo tukizamure muri ahantu hose ireme ry'uburezi imikinire ubuzima tukagira u Rwanda bizirama
turabashimiye urakoze yari Idrissa Bakungu tufite ku murongo wa telefone Emmanuel uratwumva
nitwa Iradukunda Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda kicukiro
uyu munsi iri huriro ry'abanyarwanda ritangura uno munsi ku mugoroba i Washington DC uraribona gute
ndaribona nk'ihuriro ryiza kuko ni ihuriro rihuza abanyarwanda ku isi yose aho batuye kuko aba ari umwanya mwiza wo kwegera umukuru w'igihugu bakaganira ku byatuma Afurika igira iterambere ryiza n'abanyarwanda muri rusange cyane ko Afurika ibikeneye ibiganiro nk'ibi ngibi nubwo biba byarateguwe n'abanyarwanda ariko na abaturage bose baba bemerewe kuba bajyamo bakaganira ku byatuma Afurika itera imbere numva ari umunsi mwiza wagakwiye kuba wayaba buri mwaka nubwo wenda ari igikorwa ngaruka mwaka ni na byiza cyane ndumva aba ari ibikorwa byiza kuko ndibuka nka Rwanda deheruka kubera mu Bubiligi nagize amahirwe yo kuba ndiyo ndibuka uwari minisitiri wabitaga Vincent Biruta yari umuntu twari dukumburanye kuko urumva ni amahirwe nagize yo kuhagera nkongera nkamubona ubwo rero numva ari igikorwa cyiza mu gihe abanyarwanda bose bagize ubushobozi bagakwiye kujya bahagera bakaganira n'umukuru w'igihugu n'abandi bashuti bayobora u Rwanda gutyo gutyo numva ari igikorwa cyiza murakoze
mubyitezemwo iki kuri iryo huriro nibihe mwiteze kuri iryo
igihe nk'ikintu naba nitezemo wenda nk'abantu bahari wenda urugero nk'abanyamakuru cyangwa se n'abandi bantu bazahabwa ijambo ngewe numva niki nk'ingingo numva agiye yanyura bashobora kuganiraho nkumva bariha umurongo ni ikibazo cy'u Rwanda na Congo numva icyo kibazo hagizemo umuntu ukiyimbariza wenda akabonera akabaza nk'umukuru w'igihugu akamubaza uko abitekereza wenda nko muri uyu mwaka twatangiye namba hari indi gahunda y'inama runaka wenda bateguye bazahuriramo nk'abanyamuryango ba komune werefu cyangwa se n'abandi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda n'ururimi rw'icyongereza cyangwa igifaransa gutyo tumbi kumva iyo ngingo bayiganiriye hariyo numva yanyura cyane kuko ndi umuntu ukunda kugenda muri biriya bihugu cyane kuko urumva mu gihe umutekano utameze neza nanone turakomeza kubangamirwa
hari imigambi wowe ufite mu mahuriro azoba nkaya muri kazoza kuzoyajamwo
urumva abaye ari imiryango ifunguye ku bantu bemerewe kuko bayitabirane kuko nanjye ndi umwe mu bantu bakunze kwitabira ibiganiro akenshi nanjye najyayo nta kibazo kuko ni ibintu nkunda kwitabira cyane
ihuriro nk'iri ryari rimaze nk'imyaka ine kubera ibibazo ndibaza bya covid ritabaye muribaza iri ko rizo bizovuga byinshi mu bitashobye kuvugwa mu mahuriro yari kuba mu myaka y'imbere yaho.
Bishobora kuvugwamo ariko bigeye impamvu ndi kwa n'iki kibazo kidashobora kuzakemuka vuba bitewe n'iki kibazo nanone cyahise kizamo cy'u Burundi. Ndi kubona ko intambara ya Kongo n'u Rwanda idashobora guhoshwa bitewe n'ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi byahise byongera kutagirana umubano mwiza. Ndi kumva ko jyewe bikigoye cyane no kongera kumva imvugo za Kisekedi kuba yaratowe nanone kuba perezida arumva umugambi ni wa wundi nta guhindura. Ubwo mbega bivuze ngo politike iracyari yayindi kuko ejo bundi imbwirwaruhame yavuze nkuko nta biganiro akeneye n'u Rwanda habe namba gahunda ari ugutera u Rwanda. Ubwo rero mba mbona gahunda ari abarubanda rugufi turacyasukamirwa ariko buriya kubera Imana byose birashoboka buriya bizarangira.
Ndabashimiye cyane Emmanuel.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihuriro ritangura uno munsi ku mugoroba uno munsi kwa gatanu hani Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga baba mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na Perezida Paul Kagame ni ikoraniro rizwi nka Rwanda Day. Tukaba rero turiko tuvuga ku ryo huriro ririko ribera ngaha i Washington ryo misi ibiri hanyuma turindire abandi baduhamagara bavuge icyo babyibaza ko n'ivyo biteze kuri ryo koraniro. What's the point of getting litty if I found you? Your proof that I gotta make it through. Moderation, inspiration. But they I'm gay, I'm better on song. I'm better at jeans, I'm better on my gang. Over for the beach, pretty late night calls. Over for the east. I'm sick and tired of running up to the blue sky. I'm sick and tired of wasting a good time. Come, sit down. Put your feet on my lap, yum yum. I want you good, na-na. The way you speak to me, na-na-na. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, na-na. Put it in, na-na. Opening up my doors. You're pushing me more and more. Put it in, na-na. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri kisanga aho turiko tuvuga ku ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga ababa mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na Perezida Paul Kagame. Iryo koraniro rikaba rizwi nka Rwanda Day. Tugaruke ku mirongo ya telefone tubise Irmiti, uratwumva?
Bona mahoro
Irmiti, uduteye akamuri.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ha uyu munsi irikoraniro ririko ribera ngahi Washington DC rihuza abanyarwanda uribona gute urivuga kwiki?
Ubwo iyo koraniro twashimire cyane kuba mwampaye umurongo hama ijyanye n'iryo koraniro. Abo bene bacu b'abanyarwanda bagiye kugira iryo koraniro muri Amerika yatubakeze ko ni intumbero nziza mugabo ntitwogera tunabibukiye bate bavuge badushikire imbere. Urabona cyane cyane ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda bikenderanire, urabona ko atari myiza, biratuma nk'ugwaruka nk'imigambi hariho amanama yakunda kuva mu ishyirahamwe Convergence, ugwaruka tukajya hamwe tukahiganisha imigambi. Ngo nk'ubu abanyarwanda ushobora gusanga nta migenderanire tugifitani abano batuma beti begere inzego iwabo barabe kwico kibazo boje hamwe n'abarundi bakagikemura kugira ngo dusubire kuguma dusabana nkuko byahora n'ubwambe ko gwaruka rero ruri gwagize amahigo yo kuza ngaho ibyo iyo nama bajemwo ntibatse kubusa azoze bigisha urundi gwaruka muri Afrika cyangwa mu Rwanda ika mbese no mu Burundi hamwe imigenderanire yogenda neza aho gaseke bariko barigira aho muri Amerika no mu Burundi bazogerageze baze batwigishe cyangwa batubwire icyavuyemo mugabo nkongera nkabasaba yuko bogerageza kuvugana n'inzego z'iwabo cyane cyane ibijyanye no gufashanya n'u Burundi n'amakuru n'u Rwanda n'ayandi makuru icyo kibazo bagishikane hejuru kugira twumve ko nimbe bibotugurura muzamukozi.
Nivyo rero mu byo mwiteze muri iryo koraniro ritangura ku mugoroba w'uno munsi kuwa gatanu muriteze kw'ico kibazo co vugwa nk'uko mwariko murabivuga.
Turabyiteze cyane ahubwo turanabatumye nimba batararitangura iryo koraniro bagende bakizi n'icyo kibazo bagishyira imbere bo bazohurirayo n'abandi kugira ngo n'abayobozi babyumve yuko duhangayitse nk'ugwaruka kuba tutari hamwe tutariko turavugana imigenderanire itameze neza.
Ndabashimiye yari Irmine. Dufite na James ku murongo wa telefone. Uduhamagaye urihe James? Alo James?
Yes.
Uduhamagaye urihe?
Ndi muri Tanzania.
Umunsi iri koraniro rihuza abanyarwanda ritangura ku mugoroba w'uno munsi wa gatanu i Washington DC muribona gute? Murivuga kwiki?
Turabona igitekerezo cyiza kuba batekereje bakazana icyo kintu ni ikintu cyiza cyane. Ya turabishimira.
Mwoba mugitezemwo iki iryo koraniro?
Icyo twashaka ni amahoro hagati y'ibihugu byombi, hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Nyine urabona ubushize ejo bundi baheruka gufunga imipaka. Icyo twasaba nyine ni hagati akaba bwumvikana hagati y'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi, imipaka igafungurwa, abaturage bacuruza muri buriya burere bwegeranye na hariya ku mipaka bakabasha gukora utuzi twabo nk'uko bisanzwe.
Nagomba ndababaze nimba mutegekanya kuzoja mu ikoraniro ngiryo muri kazoza.
Ya twebwe turahari anytime ubufasha bwose bwakenerwa twahaba kabisa.
Ndabashimiye.
Murakoze namwe.
Jote mu duteza amatwi mubandanya kudukurikirana mu kiganiro muri Isanga. Turiko tuvuga ku ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga n'ababa mu Rwanda barimo n'abayobozi batandukanye b'igihugu. Iryo koraniro rikaba izwi nka Rwanda Day. Nashaka rero ndabashikirize mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma ashitse muri studio kugira yakira amatelefone yanyu amushikirize ibyiyumviro byanyu ku vyerekeye iri koraniro rya Rwanda Day. Geoffrey, mikro ni kwawe.
Fidel Niyonga, ureka ngushimire cyane kunkorera mu njishi no kwakira abanywanyi b'ikiganiro muri Isanga wayoboye neza kugeza ku izi saha ngiye gukomezanya nabo. Urakoze cyane. Turakomeza tubategurira ibindi biganiro. Reka nkomereza aho wari ugejeje.
Murakoze.
Ora mi vorrei
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Uwo ni Ntore Masamba, umuhanzi w'umunyarwanda. Abahanzi b'abanyarwanda baraza kuba bari muri iki gitaramo cya Rwanda Day. Bahari baraza kubikurikira, kandi abadahari ndizera ko itangazamakuru ibuze kuhababera. Ku murongo wa telefone reka twakire Manzi Kenneth. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Kent,
okay. Mumbabari devuli ya na inu vise nabi kuhanga bugi juma ukoba bimgi ye. Manzi lero uherere ye?
Kujo uherere ye Irguwa Magana. Mikari ya mwenyari yivirasura yewe.
Irguwa Magana, ahanga ha umono ya nyura gahara hanu ito ya kwa pepo. Arucha hari. Amakuru cyo hirwa magana.
Ibyo magana cyaho tumeze neza na muhero.
Ibya Rwanda Day mwabimenye se?
Ibyo bya Rwanda Day twabimenye.
Nuko rero wowe urashaka kuyivugaho iki? Urashaka gusangira n'iki abakurikira Radio ya Amerika kuri uyu munota?
Yego, turi na mbere. Intanto gushimira abaza baragize uruhare mu gushyiraho uwo munsi gusa Rwanda Day ni umunsi ngira ngo abanyarwanda n'isi yose bahurira ndetse ni umunsi abanyarwanda bahura bari hanze n'imibanze y'igihugu bakishima. Rwanda Day rero izabe muri uyu mwaka mu gihe mwaka mushasha mu gihe ya navuga bitoroshye mu bihe isi yose irimo iratera imbere, urubyiruko abakuze abatoya. Rero igitekerezo cyanjye njyewe nashakaga gutanga nifuzaga ko Rwanda Day yagira kidusigira cyane cyane speciali nk'urubyiruko kandi uri mu Rwanda kenshi nkunze gukurikirana amakuru nkumva hanze numva abantu mu Rwanda uko rutari abavuga ibintu bitari byiza ku Rwanda iki kamwe n'umuntu uri mu Rwanda nifuza ko nk'urubyiruko cyangwa abandi bantu bose badakwiye kuzajya bima amatwi abo bantu bavuga ibintu yumva bitandukanye n'uko mbona igihugu cyacu kiri ahubwo
Baruvuze kuri abo bantu bari hanze bavuga ibitandukanye n'ibyo ubona wowe uragira uti ibyo bavuga nta bihari urugero rw'ibyo bavuga ubona ko bidahari ni nkuruhe
ya bo hari n'abavuga ko iyo numva ko kenshi nimba gukurikirana amakuru cyane mu social media ya mu platform ahuriraho urubyiruko abakuze nimba kubonaho za YouTube nimba kubonaho bavuga bakitse mu Rwanda Abanyarwanda ntabwo tubayeho neza urubyiruko ntabwo birapfukiranwe iki ndetse ukabona ukabona baravuga ibintu bitandukanye n'uko njyewe ni mu gihugu uko mbibona
ngaho babwire rero noneho babwire uko ubibona
yego yego murakoze cyane yanjye uko mbibona mu Rwanda turi igihugu cyihuta mu iterambere twifuza kugera kuri byinshi dufite ibyo byinshi dukesha nyakubahwa perezida wacu umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ubuvuzi amashuri banki n'imibereho n'uburyo wenda bose tukavuga ngo abaturage bose bari satisfe ku mibereho dore ko namuba imitezi yacyo namu ishobora kuba ngo arabahagiza abaturage bose kamwe ariko burya iyo umuntu abasha kwiga agasobanukirwa akajijuka akabasha kugerageza agashaka akazi akakabona bitewe n'ibyo akora cyangwa n'ibyo yize afite n'ubumenyi ndetse ukabona igihugu gifite intumbero ukabona ibikorwa remezo imihanda amavuriro amashuri amasoko donke ubuzima bikibutsa ko ntabwo badakwiye kutebya nk'u Rwanda batarabanza kugeramo ngo barebe uko bihagaze ko bimeze mu gihugu sosiye.
Yego urakoze Manzi. Hanyuma wari wajyaho muri Rwanda Day yabereye hanze y'u Rwanda ngo ugire amahirwe yo kubona n'abantu nk'abo ubabwire imbona nkubone?
Oya ntabwo ndagira ayo mahirwe ariko ntekereza ko ngize ayo mahirwe ntabwo natinya kubivuga. Yego
urateganya rero kuzagira wenda nka Rwanda Day imwe ujyamo mu minsi iri imbere?
Ya bishobotse ngize ayo mahirwe nkagira n'ubwo bushobozi cyangwa se ngize ubushobozi cyangwa nkagira amahirwe yandi yo kugerayo ntanshimisha cyane.
Manzi reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo usangiye na Radio Ijwi ry'Amerika. Ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze cyane.
Ye nshishikariza kandi abarimo batwandikira ubutumwa hano ku Ijwi ry'Amerika kugerageza bakaba baduhamagara kuko hari ubutumwa bandika burimo amagambo atemewe gukoreshwa mu buryo bw'umwuga dukora mu itangazamakuru cyangwa se ibitekerezo tudashobora kubona uko dutambutsa. Ndabashishikariza rero gutelefona hano tukakira telefone zabo bakivugira ubutumwa bashaka kutubwira. Nsabe Nigibizi Mbonimpa Focus ikaze mu kiganiro muri sanga. Nibizi uranyumva? Nibizi niba unyumva? Abanza atarimo kunyumva. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Ikiganiro ni muri sanga turimo turavuga ku byerekeye umunsi w'ubusabane bw'abanyarwanda Rwanda Day ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye uyu munsi ikazakomeza ku munsi w'ejo. Sinzi niba ku murongo wa telefone Nibizi yabanyumva neza. Eka twakire Prince. Prince uranyumva? Ego
Ndakumva.
Ego ye ikaze mu kiganiro muri sango uherereye he? Amakuru amakuru ahirwa amagana.
Mu Rwanda mu karere ka Rwamagana.
Yego ye amakuru ki mumeze mutaho irwamagana?
Yamagana turakomena kibazo turashira.
Nuko rero waru hamagaye ushaka gutanga igitekerezo?
Twagiye. Icyambere kimwe turabanza dushime umutumirwa. Ntabwo tumushimire noneho nabashima n'umunsi w'u Rwanda wa Day nifatanyije nabo. Murakoze.
Urashima Rwanda Day, icyo ishimira ni iki rero?
Nshima nuko nanjye ntawashoboye kuhageza. Nifatanye nabo ariko nawe turi natwe turishimye natwe yose.
Iyo uza kuhagera igitekerezo wari butange cyangwa iyo nyunganizi ni iyihe? Ni ikihe?
Igitekerezo ntabwo nari nashimaga.
Gushima nabyo ni byiza, ni igitekerezo. Gushima nabyo ni byiza, ni igitekerezo, kandi buriya nubwo wahagera nta gitekerezo utanze, ngira ngo wasabana n'abahari.
Nasabana n'abahari. Turabikurikirana kuri radiyo.
Murimo murabikurikirana kuri radiyo? None se nibi hari gahunda ufite yo kuzagerageza ukitabira byibuze Rwanda Day imwe mu minsi iri imbere? Ariko urabitekereza? Urakoze cyane rero, ukomeze ugire umunsi mwiza aho ngaho i Rwamagana. Ngaho rero ugire umunsi mwiza, mukomere aho ngaho i Rwamagana.
Turabakunda nubwo ntadembasha kubafatisha kuri FM.
Kuri FM ntabwo twumva. Ijana na kane n'ibice bitatu ntabwo ikugeraho.
Ndabumva ariko ntabwo nyambafatisha kuri FM.
Ijana na kane n'ibice bitatu ntabwo wari wayishyiraho ngo wumve.
Iravuga ariko nyine ahantu imba ubungubu nkoreramo akazi ntabwo ibivuga.
Yego.
Ariko nyine bivuga naho wantu namwerekeje. Kandi rwo Rwamagana mu mutwe.
Yego. Oya buriya amaherezo buriya imirongo izajya igenda yaguka buhoro buhoro, ariko ndakwibutsa yuko dushobora turi no kuri metero kuri mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho ushobora kuhadusanga. Ngaho rero komera nibizwe. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Twakire Zakaria, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego, muraho neza?
Amakuru amakuru.
Ni meza cyane.
Uherereye he muvandi?
Merere i Rwamagana mu Rwanda. Numvise mugenzi wanjye nawe yariho aherereye.
Abantu batatu tumaze kwakira bose bakomoka i Rwamagana. I Rwamagana mugombe kuba mwitabiriye cyane ibintu by'uyu munsi.
Nari maze iminsi ngera nkandika nkasanga nimero ariko nkategereza ko ndibahamagarwe simbibone, ariko mu by'ukuri mbanze kubasuhuza.
Yego, natwe turakwitirije kandi mu izina rya bagenzi banjye. Ndiseguye ko umaze igihe utabona umwanya kubera ko tuba dufite abantu benshi cyane benshi tugahamagara rero ya saha yarangira batara kugeraho ubwo nyine ugasanga uracikanwa ariko mu byukuri ntabwo turobanura duhijambo abatugana bose dore nk'ubu hasigaye iminota 15 gusa ngo ikiganiro kirangire urumva rero ko abo tutarageraho nyine ubwo nyine ibyo nta kundi ariko komeza Zakarewe
murakoze cyane kubera mbere na mbere ndishimye kubera ko uyu mwaka ushobora kumbera mwiza kuba mfashishije ijwi rya Amerika
nuko natwe turanezerewe kukwakira
najyaga nkumva mu myaka nk'itanu ishize nibwo natangiye kumva ijwi rya Amerika ariko mu by'ukuri nishimiye kuba ari wowe unyakiriye
njyewe ku giti cyanjye
mu by'ukuri ijwi rya Amerika by'umwihariko wowe ku giti cyawe
urakoze cyane muvandi
ubwo rero ijwi rya Amerika natangiye kubyumva rwose mu nyuma y'imyaka hateho nk'imyaka itanu kuko nkurikira ibyanyu ku rubuga ariko kuri radiyo ubwo ntabwo nari nakagize amahirwe yo kuba nabikurikira ku rubuga wumva ni imyaka itashize ndafatishije ku rubuga ariko ubundi nkabumva kuri radiyo bisanzwe mu by'ukuri rero icyo nashatse kugarukaho kuri uyu munsi hado
yego ye ndagukurikiye rwose inegure radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC ntabwo dushoboye gukomezanya na Zakaria ariko turamugarura mu kanya twongera tumuha ijambo
Do you believe in love? How crazy it could be if a baby's tongue take it easy. And you believe, I swear I can breathe. Do you really care, baby? Even when you're on the top, you are my fantasy, my only desire. We're taking it and it's your own. It's too minus in fear. She make me fall out. Darling, darling, if you touch me one more time, I might lose my mind. It's too much here. Can we go slowly? Cause I can't take it. Cause I can't take it.
Amerika ivugira Washington DC mukanya Zakaria telefone yicitse atarasoza igitekerezo cyereka twongere tumubone ku murongo wa telefone Zakaria mpore kuri uwo murongo wa telefone ucitse utaratanga igitekerezo cyawe komereza aho wari ugeze
pinzi ko na byari bigenze na yari ifite nari nyikomeza ngenda garuka nshima by'umwihariko nyakubaha perezida wa Repubulika u Rwanda igihugu cyacu Paul Kagame uburyo yashyizeho uyu mwanya ukaba uri kubera Washington
yego
iki ni igikorwa kiba kiri bwitangemo abanyarwanda benshi bene wacu bari mu mpande nyinshi z'igihugu
yego
z'isi yose sorry ariko by'umwihariko njyewe ndimo ndashima uburyo muba mwateguye iyi gahunda yo kugira ngo muhuze abanyarwanda bose nk'uko insanganyamatsiko yabivugaga njye nababwira nti murakoze mugire ibihe byiza kandi turi inyuma y'umusaza wacu mu matora azaba ejo bundi mu kwa karindwi.
Ariko ayo matora waba waramenye se niba yaremeye kuziyamamaza?
Musaza ntacyo.
Uwo ni nde muri kumwe? Muduhe nawe tuvugane.
Gakira.
Komera cyane, witwa nde?
Nitwa Areberaho Remini.
Amakuru.
Amakuru ni meza, nkomoka mu karere ka Kirehe ku mupaka wa Rusumo na Tanzania.
Muri Kirehe rero wageze i Rwamagana?
Nageze i Rwamagana, niho nkorera hano n'uyu muvandimwe dutangiye umurimo.
Musangire imirimo ari kubanza muri busangire n'akandi kantu.
Birahari, ibintu birahari, turejeje.
Ibintu biriho?
Ibintu biriho ni amahoro, amasahani yose nabibuze, ibyo kurya birahari, tugeze mu kwezi kwiza ko kumara ugushira inzara.
Ni byiza cyane. Nuko rero ngo ubutumwa wari ufite muri uyu munsi wa Rwanda Day ni ubuhe?
Nubwo namwunganiraga nyine arumubajije ku kibazo cy'uburyo umusaza niba yaba yaremeye kongera kutuberayo, namubwira ni rwose umusaza ntushidikanye yarabyemeye rwose ko azahagarara kujya bagakomeza umuhigo bakatuyobora.
Nuko rero ubwo iyo uza kuba uri hano i Washington, wewe wajya gutanga ubuhe butumwa?
Abo bagisora bacu bariyo cyangwa se n'abandi bose badukurikirana mu mpande z'isi,
utavugira i Rwamagana ubabwiye iki?
Ndababwira ngo bose rwose bazamujye nyuma umusaza turebe tubyiza, akomeza kutugezaho bizakomeza mpaka igihe cyose Imana izamuhamagarira.
Komera cyane. Radio Ijwi rya Amerika muri Washington DC. Reka tunyarukire hano, amasaha aragenda dusiga, tunyarukire hano hirya muri leta ya Maryland, aho bamwe mu Banyarwanda batangiye kuhagera bitabiriye uyu munsi. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Scovia muzi kuri Mama Urwa Gasabo, ni ikinyamakuru cyo mu Rwanda, ni umunyamakuru uri mu Rwanda, tugezeho ari hano hirya Maryland. Scovia, wiriranwa amahoro?
Ndi buvuga ko niriwe.
Ubwo amasaha yaguhindukiyeho rero
neza ibintu byo bakubwira kubona isi kwicubikiraho. Nibavuga ngo isi yicuri tuzumva ibi.
Komera cyane. None se ubwo uraza gukurikirana Rwanda Day usinziriye rero?
Oya, iyo hari akazi ibitotsi burirwa irengero. Nubona nsinzira ujye umenya ko nabuze icyo nkora.
None rero wahageze, tubanze utunyururemo muri make uko muri Amerika wayibonye ute, mbere yuko tukubaza uko witeguye Rwanda Day, tubwire uko Amerika yakwakiriye n'uko ubona ibintu bihagaze.
Ego, urakoze cyane. Ngira ngo hari byinshi nk'uko bivuga, haba hagomba kuba impinduka. Icya mbere ni urugendo rwari ruvunanye, aho umuntu agenda iminsi irenze umwe yanga bikunda, urabyumva ko harimo kunanirwa. Ikindi ni ubukonje busa nk'aho ari bwinshi ugereranyije n'ubw'iwacu, kuko ibisi by'i Rwanda niko iwacu bajyaga bavuga bintu byabakavuga bati ibisi by'i Rwanda, wabyitegereza nawe ugasanga atari iby'i Rwanda bitewe n'uko bimeze.
Hari inzu yajyaga iba hariya hirya gahini bitaga ngo nta kirakorwa. Ubu rero nawe madame Mutesi, ntabwo ntacyo ubonye, usanze ubukonje bwarashize, nuko cyo korakomeza?
Yego, ugereranyije n'ubwo iwacu ubukonje ni bwose kuri njyewe. Ariko ukurikije uko ababizi babivuga, nanone harimo itandukaniro, nibyo koko. Ariko igihari ni uko umujyi nyine bisanzwe utuje ukeye, ngira ngo umujyi ukeye cyangwa utuje nta gitangaje, kuko no mu Rwanda ni ibisanzwe iwacu, niko natwe tuba tumeze. Niho mpamvu udashaka kongeraho itandukaniro rinini ngo uribone. Ariko harimo itandukanye n'uko umujyi buteye n'ubukure bwawo, n'ibyo ushobora kuvuga ushobora kubona.
Mu kanya hari umuntu wanditse rero ati tuzanye u Rwanda muri Amerika, nawe ni kubibona?
Oya, ahubwo njye narayinsanze ruri aha, hari ahantu twahuriye abantu hajya mvuga nti noneho ntabwo ni mu gisimenti kera hambere hari ukuntu kwa yatuhabyirira
eh
niko byari byifashe
none rero tubwire rero icyo muteganya uko witeguye uyu munsi wa Rwanda Day cyo utezeho n'icyo witeguye cyane cyane wowe nk'umunyamakuru nzi ko imwe mu nshingano zakuzanye ari ukugira ngo utangaze ibibera ahangaha ibyo byose ubyiteguye ite Madame Mutesi Stovi
icya mbere nuko nge nk'umunyamakuru ni ugutara inkuru nkayitunganya nkayitangaza nk'uko ari inshingano urugero uyu munsi hari nko kuba hari business forum ni cyambere nuko hagomba urumva hari abacuruzi b'ingeri zose iyo mvuze b'ingeri zose tuvuga abanini n'abatoya bavuye mu Rwanda bavuye mu bindi bihugu baje guhurira hano mu gutanga navuga ngo amakuru kubijyanye n'ibyo bakora uko bunguka ndetse ntekereza ko hatari bunaburemo kugaragaza uko ubucuruzi bushobora gukorerwa mu Rwanda ndetse bukozwe n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu bakurikije amakuru bashobora guhabwa n'ibigo bishinzwe kureba ubucuruzi urugero nka RDB Minicom n'ibindi bitandukanye by'umwihariko nk'u Rwanda uyu munsi n'igihugu cy'ubukerarugendo abanyarwanda bari hano ndetse n'abava mu bindi bihugu bitandukanye bari buhurira aha bafite navango n'imyumvire ishobora kubitandukanye niyo umuntu hari uburyo yatekereje gukora ubukerarugendo bwe mu Rwanda ashingiye ku makuru yakuye ahandi ariko harushaho no kuba afite amakuru ari hano ahuje n'ibindi bihugu ko abona babukora akarushaho kuza kubukora mu Rwanda cyane ko ubukerarugendo mu Rwanda bumaze gufata intera iri hejuru ku buryo ubona ko kubukora umuntu iyo yabukoze neza byanga bikunda yunguka iyo ni imwe mu byo dutegereje kumva ahubwo ni izihe mbogamizi ziri bugaragazwe kugira ngo babashe gukora ubwo bucuruzi ikindi uretse imbogamizi ni ukwibaza ni iki bisaba ntekereza ko navuga ngo ni ihuriro tugiye kumviramo amakuru y'ubucuruzi bushobora gukorwa n'umuntu uri hanze ari mu Rwanda ndetse n'uri mu Rwanda ubwe ikindi kirimo kirushije ibyo byose tubuze navuga ngo gihatse ibindi nuko umukuru w'igihugu nyakwa Perezida Paul Kagame kuba arimo guhura nabo baturage bose b'abanyarwanda abacuruzi ndetse n'abanyamahanga badahejwe cyangwa inshuti z'u Rwanda ubwabyo abacuruzi n'abanyarwanda muri rusange n'ibyishimo kuri bo kugira ngo babashe kumva uko bashobora guhuza ibyo bakora ariko noneho banahabwa icyizere n'umukuru w'igihugu bitandukanye nuko minisitiri w'ubucuruzi ashobora kuza hano akavuga ati rwose bizakorwe ariko yagereyo ntabishyire mu bikorwa ariko bitandukanye n'uko byaba byemewe n'umukuru w'igihugu akabiha umurongo icyo gihe umuntu aba afite navuga ngo aba afite umwishingizi bw'uko icyavuzwe kigomba gukorwa
ndabona dusigaranye umunota umwe ariko gusa nashakaga kukubaza ukurikije ibyo bintu byose umaze kuvuga ukareba umunsi ndabona ko dusigaranye umwe gusa urabona ibyo bintu byose umunsi umwe urahagije kugira ngo ibyo bintu bikorwe cyangwa utekereza ko mu gihe kiri imbere hakwiye kuzatekerezwa uburyo bwo kongera igihe
ni ikintu kimwe kwacyo ariko si cyo gisubizo cyo gukora ibintu byinshi cyangwa bizima ahubwo ni ukuvuga ngo n'igihe gito gihari kirakoreshwa gute icyo gihe gito rero gihari n'igikoreshwa neza biratanga umusaruro ikindi ntabwo ntekereza ko Rwanda Day ari inama yo kuvugiramo ibibazo byose ibisubizo hagafatirwamo n'umwanzuro bikarangira ntekereza ko ari nk'inzira yo kwerekana ibikenewe gukorwa hanyuma abayobozi bari mu nzego zitandukanye ahubwo bagasigarana inshingano yo kureba ibyavuzwe n'ibitekerezo byatanzwe uko bikurikiranwa noneho bigakorwa mu buryo burambuye kurenza ko wavuga ngo mu minsi ibiri nayo rimwe na rimwe bituzuye ngo niho hari bukorerwa ibyo byose birangire ariko niba hari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda hari RDB hari ba minisitiri batandukanye bashobora kuvuga ibyo bashinzwe n'uko babikora
Madame Stovia amasaha aratujyanye rwose reka nkwisegureho reka ngushimire cyane ko utuvugishije muri iki kiganiro nshimire n'abagenzi banjye twari kumwe tugere niyo ngabo mwatangiranye Nadia Taha wari ku bugenzuzi bwa gahunda na Cornelius ku buhanga bw'ibyuma namwe mwese mwagize uruhare mu gutanga ibitekerezo kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma amahoro n'amahirwe kuri mwese.